kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitiin Aayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan. Kamisa adoolessa tokko bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 24 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Ammaa booda rakkoolee adda addaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti uumamaniif itti gaafatama akkan fudhanne mootummaan Itoophiyaa kaleessa ibsa kenneen beeksisa jira. Waa'ee mootummaan Itoophiyaa waraana isaa Tigraay keessaa baasuu fi lola dhaabinsa gama isaa labsuu laalchise hospitaalli rifaraalaa yuunivarsiitii Wallaggaa 70 keessatti namoota dhibee mooraa ijaa qaban 266 duudhaan wallaanuu isaa beeksisa jira. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenyaa piroodiyuusariin Tamsaasa irraa Nugusuu Taammiree, Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara tuju beettan sin dabarsa.
Attamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Ministiriin saayinsiif barnootaa sadarkaa olaanaa Itoophiyaa yuunivarsiitiiwwan naannoo Tigraay keessa barattoota jiran ilaalchise maatiin barattootaaf miidiyaaleen odeeffannoo akka kenninuuf irra deddeebi'uun gaafataa turan jedhee jira. Waajjirri ministirii keenyaas qaamotee adda addaa hoogana yuunivarsiitiiwwaniif waaltaalee gargaarsa ka sadarkaa addunyaa waliin ta'uudhaan dhimma isaarratti hojjetaa jira jedhe. Yaalii ta'eenis hoogganoonni yuunivarsiitiiwwanii arguun danda'amuusaaf barattoonni haala gaarii irra ka jiran ta'uu akkasumas qormaata isaanii xumura waggaa kalammataa fudhachuuf qophee irra jiraachuun beekameera. Kanaaf maatiin barattootaa ijoolleen isaanii haala gaarii keessa jiraachuu hubatanii yaalii mootummaan eegale akka deeggaran waamicha dabarsinaa jedha ibsi ministiricha biraa kenname. Yerootaan barattoonni qormaata isaanii naa xumuran dhimmootii jiran kan beeksisnu ta'uun akkuma jirutti ta'e maatiin barattootaa sabaa himaa mootummaan odeeffannoolee tamsaafaman qofa akka gargaaramaniif tasgabbiin akka eegan yaadachiisnaa jedha ibsi ministirii saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa biraa kenname kun. Gama biraan raayyaan ittisa biyyaa naannoo Tigraay keessaa bahu isaatti aansuudhaan barattoonni yuunivarsiitii raayyaa keessatti barnoota isaanii ordofaa turan kanneen 200 ol ta'an lukaan deemanii godina Walloo Kaabaa magaalaa Waldiyaa seenuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Barattoonni kun daandii irra utuu jiranii hiriyoonni isaanii 4 iggitamanii amma eessa akka isaan jiran hin beeknu jedhan. Barattoonni kun Waldiyaa erga geenyee deeggarsa gahaan arganne jechuun koomee qabanillee dhiyeessanii jiran. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa godina Walloo Kaabaa Yifuu Zariyuun garuu godinichi waan danda'e mara gochaa jiraachuusaaf gaaffiin barattoota hangi tokko sadarkaa federaalaatti malee ka godinaatti furmaata argachuu akka hin dandeenye ibsaniiru jechuun masfinarraa ga'e gabaaseera. Riqichi takazee kan naannoo Tigraay keessaa barbadaa'usaa koreen baraarsaa ka sadarkaa addunyaa kamisaarraa beeksise. Sababaa kanaanis naannoo waraanaan butute sanaaf gargaarsa dhaqqabsiisuunsaa kan kana duraa caalaa daran rakkisaadha jedhee jira. Dubbihimaa muummicha barreessaa ka tokkummaa mootummootaa Stiifan Dujaariik tuuta oduuf ibsa kennaniin waayiloonni keenya hojii gargaarsa namoomaa kanneen Itoophiyaa keessa jiran haalli Tigraay ammayyuu akkaan laaffataaf tilmaamuun rakkisaa ta'uu nutti himan jedhan. Erga raayyaan ittisa biyyaa magaalaa Maqalee dhiisee ba'ee booda magaalattiin to'annaa adda bilisummaa uummata Tigraay jala jirti. Magaalaaleen Addigiraat, Adwaa, Aksuumiif Shirees to'annaa isaanii jala jira jedhan. Irra jirees haalli jiru tasgabbaa ta'us kutaalee naannoo sanaa hanga tokko keessatti lolatu jira. Tajaajilli ibsaaf qunnamtiin bilbilaa Tigraay guutuurraa citee ka jiru yoo ta'u wal arguun kan danda'amu karaa bilbila saatalaayitiif keellaa tokkummaa mootummoota Maqaleef Shiree keessa ka jiru karaa qunnamtii intarneetii qofa. Qaamotiin martinuu siviilotaaf eegumsa gochuudhaan sochii hojjettoota gargaarsaaf meeshaa gargaarsaa naannoo sana keessaaf qilleensarraaf lafoo mala ittiin dhaqqaban danquurraa of qusachuu qabu jedhan. Hojiin gargaarsa namoomaa naannoo sanaaf akka itti fufu gochuuf meeshaalee gargaarsaaf hojjettoota itti dabalaa Tigraayiif erguun tajaajila ibsaaf bilbilaa bakkatti deebisu maallaqiif boba'an naannoo sanaaf dhiyaachuu ariitiin mirkanaa'u qaba. Haala isaa itti dhiyeenyaan hordofuutti fufna. Kanaaf lolli hatattamaan dhaabatee walitti bu'iinsi jiru karaa nagaan furuuf tarkaanfiin hatattamaa akka fudhatamu muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa waamicha dabarsaniiru jedhan. Hoogganni sadarkaa olaanaa Itoophiyaaf Jibuutii naannoo Somaalee godina Siitii keessatti kan argamu pirojektii dhiyeessii bishaan qulqulluu daangaa qaxxaamuru kan itiyo jabuti daawwata ni jiran. Mumicha ministera jabuti Abdul Qadir Kamilin kan hoggana mijilli jabuti ittaana bulchaanaanno Somale obbo Ibrahim Usman walin ta'uudhaan naanno Somale godina siti bakka kuulaan jedhamutti kan argamu madda bishaan lafa jalaaf raabsi bishaanii daawwata ni jiran. Waggaa 8 har'aa ka jalqabame projektiin bishaanii daangaa qaxxaamur jalqaba innaa yaadam bishaan meetir kuubii 1100 ni argama jedhame akeekame keessa ibarraa harka 20 qofaan kan argame ta'uu ka dubbatan ittaanaan bulchiinsa Somaalee obbo Ibrahim Osman rakkoo kanas waliin ta'uudhaan gamaaggamuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Lafoo qilleensaaf buufata doonii hariiroo ummataaf hariiroo cimaa kan qaban Jibuutiif Itoophiyaan dinagdeedhaan kaayyoo wal qabsiisuu hojiiwwan qaban keessaa tokko projektii bishaan kanaati jedhan obbo Ibrahim. Raawwatiinsa isaa ilaalchisee bakkaawwan hanqinni argame gamaaggamuu isaanii dubbataniiru. Gama naannoo Somaaleetiinis godinaa qabee hoogganni hanga aanaatti jiru waltajjii sanarratti waan hirmaateef hanqina argame guutuuf akkasumas projektii bishaanii kun akka barbaadametti akka milkaa'u gochuuf martinu waan irraa eegamu ni gumaacha jedhanii kan amanan ta'uu obbo Ibrahim ibsaniiru jechuun Addis Chakkol gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyya isaanii gara demokiraasii filannootti geessaa ka jiran aangawoonni Sudaan torban kana baankii hawaasa addunyaa biraa dandammachiisi dinagdee argatan liqaa kurna hedduuf irra ture haqee biyyattiif sabatiinsa fida jedhanii abdatu. Mootummaan ce'umsaa yeroo ammaa malattiin liqaa Sudaan irra jiru yeroo gabaabaatti furuu argatee jira jechuudhaan muummichi ministeeraa Sudaan Abdullaa Hamdok kibxata darbe erga dhaabbati maallaqa addunyaa IMF liqaa doolara biliyoona 50 haqee fi doolara biliyoona 2.4 immoo deeggarsa akka kennu beeksisetti ture. Murtiin kun Sudaan kurna hedduu keessatti baankii addunyaa, baankii misooma Afrikaaf IMF dabalatee hawaasa addunyaa akkasumas waltaalee maallaqaa hedduu waliin irra deebi'uun itti makamuu ishee mul'isa. Sudaan giddugaleessa ba'aaf Eeshiyaa waaltaaf hooggantuu gurmuu IMF kan ta'an Keerol Beekar akka jedhanitti murtiin kibxataa sun seena qabeessa. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ammaa booda rakkoolee adda addaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti uumamaniif itti gaafatama kan fudhanne mootummaan Itoophiyaa kaleessa ibsa kenneen beeksisee jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed mootummaan maaliif akka waraana isaa Tigraay keessaa baaseennaa ibsan misaayilaaf meeshaalee biroo achi jiran baafnee jirra. Akka kaleessaa wanni nu yaaddessu hin jiru jedhan waraana isaa naannoo sana keessaa baasuu ka dubbatu mootummaan wanneen itti fufanii naannoo sana keessatti uumamaniif itti gaafatamaan adda bilisummaa uummata Tigraay jedhee jira. Minister deetaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Reedwaan Huseen waraanni Ertiraas naannicha gallakkisee ba'uu jalqabuu isaa ibsan. Raayyaan ittisaammoo gama isaatiin humna adda bilisummaa uummata Tigraay karaa Umaraaf raayyaa dabalee kallattii kamiinuu fedhii socho'uu yoo qabaate deebiin isa mudatu tarkaanfi'amaa akka ta'uu dubbate. Gabaasaa Kennedy Abaate Bifqaadutu dhiyeessa.
Mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti labsii dhukaasa dhaabuu eengadda baase ilaalchisee muummeen ministeeraa Abiy Ahmed turtii gaazexeessota biyya keessaa waliin taasisan irratti haasaa godhaniin sababa mootummaan waraana isaa Tigraay keessaa baase yommuu himan misaa'elootaa fi meeshaawwan waraanaa biroo baasneerra. Akka kaleessaa wanti nu yaaddessu hin jiru jedhaniiru. Ganna kana keessa hojiiwwan dursi kennamuufi qabus akka jiranii akeekkachiisaniiru.
Inni ayyoosannoo yaagar makalaakiyaa saraawit maas yoonoon hezb inda xalaat wasidoo.
Nu kan murteessine raayyaan ittisa biyyaa uummata bal'aa akka diinaatti fudhate seenaa keessatti godaannisa gurraacha kaa'ee innis kan ittiin rifatu addunyaanis ulee hedduu aalli Itoophiyaa irratti kaasuu danda'u akka hin uumamne gara saba isa booddee keenya dhaabbatee jirutti siqne akkuma jedhame yeroo itti waa yaadan sabichaa fi haa kenninuu jenneeti kan murteessine. Shakkiin qabu guyyaa 15 ji'a 1 ji'a 2 yommuu ta'u in ilaalla. Dadhabiinsa mootummaa Itoophiyaatii fi raayyaa ittisa biyyaa harka hedduudhaan baruu yommuu danda'uuf lammii kooti jedhee dugda isaa kennee fi humni deemaa jirus guyyaa guyyaadhaan miidhaa irraan gahaa waan jiruuf yeroo aara galfii yoo kennineef inni bara darbe nu yaaddessaa ture bara kana nu yaaddessu. Mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa hedduu keessummeessaa akka jiru kan dubbatane muummeen ministeera magaalli Maqalee yeroo ammaa naannolee Itoophiyaa irraa bifa adda ta'een akka yaaddessaatti akka hin ilaalamne ibsan.
Maqaleen ትናንት መልቀቅ ስንጀምር በጣም ብዙ ሰዎች ተደናቀ
ካለሳ የሙ መቀሌ ገለክሱ ጀልቀምኑ ነሞኒ ሄዱን ናሃኒሩ እሰኒስ ናታኒቱ ጂያቶርባፊ ሰደ ተራ የምኑ ደምኑ ወልትቡ ኢንሲቱሬ ዊርቱ ኢላልቻርኪሱ ዊርቱ ሞቱማ ዊርቱ ዋኑ በግኑፊ ዋኑም በግኔቱሬ አረጋሩ አካ አለኑ ድረደምኔ ሰና ወንቲነማ ያደሱ ሂንጅሩ ጀቀኔ ሙምቺ ሚኒስቴራ ለፍሲ ዱካ ሰዳቡ ሞቱማን ኢትዮጵያ ባሴረጀ አከሱማሲ ወራነብየቲ ትግራይ ከይሳ ባሱ ኢላልቺሴ ዴታን ሚኒስቴራ ኢማላ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ኢፊ ክንዴሳን ኦላናን ኢማ ኢጃርሳ ወራና ለተና ጀነራል ባጫ ደበሌሲ ጋዜጠስዩታፊ ኢብሰከነኒሩ ወለትቡይንሲ ጂያሰዴቲን ዱራ ኡማሜ ሉቡ ነሞተን ሄዱ ከላፈቹፊ ከንካሰን አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ወለትቡይንሲቺ ከነረስ ደርቤ ከራ ኢትሳቲን ኢትዮጵያን አከብያቲ ኡምኒሼ ሐቀሃማቲ ሚዳሙ ኢሳ ኢብሰኒሩ በሪቲ ወራኒቻ ሱዳኔ ከራሊጣቲኒ ወሬራራ ወጥቴቲ ዋንጀዱ ካሱዳን ወለትቡይንሲ ቢየከሳ ዲኖተ አላቲፊ አከብየሳጥሌዳ ከንዱበተን እትደበሉ ዳኒሲ ዲባን ሐዋሳ ዱኛ ጭማዴሜ አከሱመስ ኮቴቡላን ጨራን ኦጂ ቆቲንሳ አከሚጀቱፍ በርባቹ ኢሳቲፍ ዱካሳ ዳቡዳን ሙርቲ ራያ ወራና ባሱ ኢረጋሁፍ ሰበበተኡ ኢሳ ጨቀሰኒሩ አድብሊ ሰባሳ ሰባት ግራይ መቀሌ ደበለቴ ትግራይ ከሰቲ በከዋን ሄዱ ተዋቹ ኢሳ ኢብሱስ አምባሳደር ሬዲዋን ገሩ ወራኒ ኢትዮጵያ ከምባይ ሙርቲ ሲያሳቲን ተኡሳ ካሰኒሩ ሞቱማን ፉልዱረቲ ናኖ ትግራይ ከሰቲ ረክነ ኡማሙፊ ሰበበተኡ ዋንን ፌኔፍ ሙርቶ ከነረጋውሳ ኢብሰኒሩ
ውሳኔው ፖለቲካዊ ውሳኔ ነው ሰበብ ለዓለመሆን ሁለተኛ በሌላ በኩል እየመጣብን ያለውን ሀገራዊ አደጋ በመራ በኩል የሚደገፍ
ሙርቲቺ ሙርቲ ሲያሳት ሰበበ ከንታኔፍ ከራብራቲኒ ባላኑት ዱፋጅሩ ከራሊጣቲኒ ዋኑፍ ቆባጅሩ ደንደመቹን ዮኑ ረጅራቴ ኡምነከንገቱም ዝኔ በላይ ሰጫሉ ኦፍራይቲ ሱዳፊ ዋሚቸብዮለሳ ዋንታኡ ደንደኡዳፍ ዴሙፍ ከራብራቲኒ ሞ ኛቺሳ ኦባሳ የከማዳፊ ሂመተማታኡ አምቢሱዳፍ ገሩ ገርጋርሲ ሐከገው ደንደው ገርጋሩ ቱበርባኑ ሐከን ገርጋርሬ ጨራዳምኒ ወረጅዳን ገሩ ወራ በከሞቱማንን ቀቀምኒ ደቀኒ ፎቶ ካኡዳፊ እንረከነ ገርጋርሳ ከኑዳፊ ከራዳፍ በከደምኒ ቃሞለጅዳኑፍ ኢፈቲ ሰበበተኡ ዋንን በርባኔፍ በሁንከኛ ሰበበ ሲያሳ ኢሰቶኮዳ ሞቱማን ኢትዮጵያ ዋን ሐዋስኒ አዱኛ ጎድጄዴ ጎዴራ ካንጀዳን አምባሳደር ሬድዋን ከነቦዴ ናንቻ ከሰቲ ረክነ ኡማሙፊ ከንትጋፈተሙ አደብሊ ሰባሳ ሰባት ግራይ ተው ኢሳ ዱበታኒሩ
ያልተገደበ ተደራሽነት ያስፈልገኛል እርዳታ መስጠት ፈልጋለሁ ለሚሉ አካላት ይሄ ወጥተናል ደርሰው ይርዱ አንዱ መልእክት እሱ ነው ሁለተኛ
ቀቀቤን ሰደንቀንቀምን ኑበርባችሳ ወሬንጀዳኒ ኩኖ ኑባኔራ ደቀኒ ያገርጋራን እርጋንቶ ኮይሳ ለማፋ ዱካሳ ዳባጀዳኒ ወሬን ኢያቱራንጅሩ እርገ ዱካሳ ዳብኔ ቦዳ ከለሰሲ ኢያቱራን ከነቦዴ ኑባኔራ ዱካስንንጅሩ ከነቦዴ ዱካስኒ ዮጅራት አጀቻን ዮጅራት ከራከናን ከን ሂመተሙ ቀቡ አመሲ እዛ ሽሮርኬሳ ተኤሞጋፋሜዳ ጀዳኒሩ አምባሳደር ሬድዋን ወራኒ ኤርትራ ናኖ ትግራይ ኬሳ ባው ኢሳ ካሰኒ ሀታው መሌ ወራኒቺ አካዴቢዬ ዱፉፊ አድብሊ ሰባሳ ሰባ ትግራይ አፌራ ዲኤሳ ጅራቹሳ ኢብሰኒ አዋስኒ አዱኛ ፌዲከና ዳብሲሱ ቀበጀቹ ዳኔ ዋሚቸ ዲኤሳኒሩ
ሌላኛው ኤርትራ መውጣት አለባቸው የሚባል ነበር የነበረው መንግስት በተደጋጋሚ እንደማያስፈልገው ድጋፍ መውጣት እንዳለባቸው ገልጿል
ከንብሮ ወራኒ ኤርትራ ባውቀባ ካንጀዱዳ ሞቱማን እረደደቤ አከባሃንዱበቴ አመስ ባሃኒሩ ባውይሳኒ ኡምኒያ መጋለሲ ምርከኔሴ ናኑርዶፋ ጀቻጅ አመሲ ነጋና ከቡኡ ዮበርባደሜ ሐዋስኒ አዱኛ ዲሲ ጀቹቀባ ሞቱማን ጋየሳ ባሄራ ጀዳን ኢትዮጵያን ሎልቶታ ኢሴ አከናኖ ትግራይ ኬሳ ባፍቱ ቶርባኒን ዱራ ካኒት ሂማሜ ቃሞሌን አላ አጅራቹ ኢሳኒ ካን ኢብሰኒ አምባሳደር ሬድዋን ካንኔን ኬሳ ቶኮቶኮ ኦዴፈኑ ሰና ዋንደ በርሰኒ ከነኒፍ ሎልቶታ ኢረቲ ሐሌላ ራወቹፊ አካ አጋማሜ ቱሬ ኢብሰኒሩ ጃርሚያሌን ገርጋርሳ ቶኮቶኮ አካ ኡምና አደብሊ ሰባሳ ሰባ ትግራይ ሂአቺሳ ቱራኒ ካንዱበታኒ አምባሳደር ሬድዋን ከነቦዴ ሚአገረ ትግራይ ዴሙ ኢረቲ አካ ቶዋኖን ታሲፋሙ ዱበታኒሩ አድብሊ ሰባሳ ሰባ ትግራይ የሙ ሪጴሎሉ ጎቻ ኡመተ ትግራይ ትፊ ራያ ኢትሰብያ ወልት ቡሱ ጎቻ አካቱሬ ካንዱበታን ቅንዴሳ ኦላናኒ ኢጃርሳ ወራና ኢትዮጵያ ለተና ጀነራል ባጫ ደበሌ ገሩ ወራኒ ካንቲግራይን ገዲሴ ባይ ዲመጫላ ያዲሳ ታኤፊ ቆጳው ጣፊ አከታ ኢማኒ አድብል 77 ትግራይ ዮካን ህወሓት የሮ አማ ኢትዮጵያ ጣፊ ያዶሚቲ ጀቹዳን ኢብሰኒሩ
አሸባሪዎች ቲፒኤልኤፍ ስጋት የሚከምሆኑበት ደረጃ ወጥቷል። ትርጉም ያለው ኢትዮጵያን ሊያሰጋ የሚችል ነገር ሊያደርግ አይችልም። ስለዚህ
አድብል 77 ትግራይ ኢኒሽሮር ኬሳን ሰደርካ ያዲሳ ታኤኬሳ ባሄራ ዋን ሂ ከቀብ ዋን ኢትዮጵያ ያዲሱ ደንደው ጎቹ ዳፊ ሁምነን ቀብ ጀዳን ጀነራል ባጫን እትደበለው ዳዲሲ ሽሮር ኬሳ ጀዳኒ ካን ኢብሳኒ ኡምኒ አድብል 77 ትግራይ ኡማራ ዳፊ ራያ ደበለቴ ከለቲ ከሚኑ ሶቾው ዳፊ ዮፌዲ ቀባቴ ራያ ንትሰብያ ተርካንፊ ዴቪ ኢሰ ሐማታኤ አከፉደቱ ኢብሳኒሩ amma akadaga mutti garakibbat garakabat garabahati nandema wanjedu yogochu bateyyu akakanani garakola kesabiyat gara ertrat gara humarat gara affarit yokanimmo gararayat nandema dubinjedu warani kenya sadarka kanafi qoppa akkaenitau goner yodu biberbadu tae harrade bene makale galun dandey kanafu yoba tutuku barbadan debinisa dacha dacha danta jedaniru general bacha dabale adibli 77 tigray gama isatin akabar bachi sata etti tarkanfi halella akaitti fufu beksisera kunittu kananjiru etiopiani labsilo ladabu basu nishe walitti buinsa dabu yohin danda atae tarkanfi garu tau isa kanibsite united states garen hundu dukasa dabu mari ratti hundaye akalapsan wamichet yesidetti abbanni motu mota gamto manifi gamtan afrika tarkanfi dukasa dabu warrenja jankesa yemutan rakko jirufi falli siyasa akabar badamu qabu gafataniru
ku radio sagale america saganta afan oromoti daggeffato tekenya qopittanu tichena waye motumman Ethiopia warana sa Tigray ke sa basu fi lolada bin sagama sa labsulalchise dabatota daddarat intaltoni yada sani kenajran dabatota sadijechun walt africa kan atlantic council institute nagaka united states fi walt tater simov qorano sadarka dunya csis jedamura intalton vioen giddu kan dubise yada kenanitti fule fanna yalla netu esa
Walta Atlantic Council Africa Center jedamu keessa tayu game sakataan Cameroon Hudson waye Tigray ilalchise radio sagale America ra Jesus men oni walinga fib debi gaggesani ukasa dabinsi motumman Ethiopia labsekun lafaduran to atani turan lolto Tigray aba wan ufaniftaa kanafu Tigray harka cala bulchu akkan dendeny amanu sani natifakkata jedani gargarsi dalla nama akaseene hallifo yogochu motumman toftan bodde takkade beetti silalamu nidanda amajadan rakko dalla nama Tigray keessa yero amajiru harka caala ittigafatama motummata u yadachu qabna jadan dukasa dabin samata erratti yada sani ka gafataman hadsa nakadubatanit ega kannen walitti buinsa kana keessa harka qaban mararra wan dageenyen qabnu motumman ertra kasmas milishan bulchisana anno amarafi kam motumman anno sana walin waltaani wanjiranif dukasa dabinsa kanaf debi mali akakennan imbek nujedanir gama kani loltoni Tigray debin kennan malakate imbekamu loltota ertra fi kabulchisana anno amara lafajiranit ifana buna jechuni dubbi mansani dubbatajiran kunimmo akkaya dutti walitti buinsa kana hammesa kasmas gara deemsa akkaan balaama ta'u malu haaraatti nugeessa kanaaf yeroo amma dhukaasa dhaabinsi kun maal jechuu akka ta'ee fi maal akka agarsiisu kan ilaaleen waan qabatamaan hin jiru jedhu loltoonni eertiraa fi milishaaleen bulchiinsa amaaraa mootummaa Itoophiyaa waliin akka dhaabbatan warri Tigraay immoo Sudaan biraa deeggarsa argachuu malu sodaa jedhuu ture ka jedhan Hudson kanaaf Sudaan itti seenuu malti yaaddoon jedhu jira garu Sudan dimakeso Ethiopia kesa kasentun fakkatu jedan halam majru kutasanaf bala amada akuma Yugoslavia Ethiopian gosana dank odamti kajet hawasna dunya soda gudda qaba kanafis carana kajru nayada warri Tigray amma lafo figu tumat bulchunkun ኢትዮጵያ ወሊን ገምታ ሲያሳ ሐራ ቀባቹ ከምበርባደን ንፈካቱ ካናፍ ኦፊን ኦፍ ቡልቹፍ ዋንደንዳሜ ማረ ጎዱጀዳን እንኩን ሰባብ ሰብለሞታ ዳዳ ኢትዮጵያ ኬሳ በርኖታ ማሊከን ኩን ዋና ዱንያ ያድስ ጀደኒው ወልትቡይ ሰከነ ኬሳት ቆዳ ዩናይትድ ስቴትስ ፉደት ካን ኢላሌን ሐድሰን እናዱበታን ዩናይትድ ስቴትስ ገመ ዲፕሎማሲን ወልትቡይ ሰከነ ግዱ ሴኑን ዱካሰ ዳቢን ሰከተው ጨራን ገርጋሰ ጠለናማ ሴንሲሱ አከበነም ሄገሬ ኢትዮጵያ ረት ቲማሪ ሁንደ ህርማች ሰከገገ ፈሙጋፈት ጀርቲ ጀዳን ሚቾታ ኬንያ ካን አውሮፓ ቁነሙን ቅንዶሚናን ወጀተሜራ ኩኒስ ኢታምርገነሞ ማፊ ሃሊ ገርጋሰ ጠለናማ ቢየቲ ኬሳ ገዳዴማ ቡሉሳ ረት ጀዳን ከዱራ ዱካሰ ዳቢን ሰርገመ ካናኒ ገርጋረሙን በሌ አከንጅራን ጎቹ ኡመታ ሚሊዮነ ተኮተው ደቀቡ እን ለማፋንሞ ዱካሰ ዳቢን ሰርገመ ዳበታ ተይ ማሪን ሲያሳ ሃሊ ቲብየቲ ኬሰት ገገፈሙ ሚጄሱ ዮተው ኩን አተሚት ሚል ካውደንዳ ንጀ ጭሙ መላጀቹዳን ሐድሰን ያደሳኒ ጡመራን ገመካኒ ጃርሚያ ነጋ ከዩናይትድ ስቴትስ እሰመጋለ ለንደን ከሰማት ፈቴጅሩ ቆረታ አዳ ከዋይ ጋምፋ አፍሪካ ከታን አሊ ቨርጂ ኦዱገባስቱ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ኬት ዳውሰን ወሊን ክብጠተ ደርብ ጋፊ ዴቪ ገገሰኒ ኢላልተ ለማጅራ እንይቶኮ ሂደቶኒ ትግራይ ጀባተኒ ተርካምፊ ፉደቹን ሞቱማ ፌደራላ ዱካሰ ዳቢን ዘከለብሱ ጎዴር እን ለማፋሞ ሞቱማን ፌደራላ ከነጎቹ ሰገንቴ ፈቴ ቱሬ ኩኒስ ሃሊ ገርጋር ሰደለናማ ገዳዴማ ቡሉፊ ዋንቶ ኩጉደሙ ቀበጀዴታ ዱጋንጅሩ ሳን ከነለማንኬ ስጅራጀደን ገሩ ከኑበተሙ ቀቡ ቶርበንቶ ኩዱረዩ ሞቱማን ፌደራላ ሰሚራ ሃሌላ ገገሳ ቱሬ ሞርሚ ትግራይቱ ዱካሰ ዳቢን ሰከን አርገምሲሴ ተአጀደን ቢየቲ ረኮባ የን ቀበምቴ ጁርቲ ረኮን ነገኛ ናኖ ለቢየቲ ከነም ብሮኬሰስ ጅረጅደን ቨርጂን ዋልታ ሴንተር ፎር ስትራቴጂክ ኤንድ ኢንተርናሽናል ስተዲስ ጀደሙ ዳይሬክተር ሰገንታ አፍሪካ ከተአን ጁድ ደቨርመንት ቪኦኤ ወሊን ጋፊቭ ዴቪ ገገሰኒ ድማደዳቱ ዲጂራማ ማካነ ፊዴ ጀዴ ያዳ ጀልቀባ ሎልቶኒ ቲፒኤልኤፍ መቀሌቶ አቹን እንጅፈቹ ሳኒፊ ዱለ ወራና ሰናን ወራን ኢትዮጵያ እንጅፈቹ አከንደንደኝ መለቶ ተይራ ከናፍ ዱካሰ ዳቢን ሰለፍሰን ጀዴ ያዳ ገሩ ዱበት ዴብኔ ሮላሉ ዋለም ከምበርባችሶ ተአንቱ ጅራ ተኮፋ ሙሚች ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ሐዋሳ ዱኛ ብራ ዲባ ወልራን ጭን ጀለጅሩ አንቀኒ ደገሰባ ጀታጅራ ኡጉሪ ገምታ አውሮፓ ፍ ዩናይትድ ስቴትስ ብራስ ደበለታ ጀደን ካናፍ ጀች ፍለኖ ሐርከጫላ ነጋንገገ ፈሚ ገመካኒንሞ ፍለኖ ቀበተማሚት ጀቹን ገምኒ ካሞር ሙሰነቦደ ጅጅራ መጎቹን በርባችሳ ተው ውበቹንስ ኩንታው ማለ ሰነቦደሞ ዋይንዲ ነግደ ካንጋሪን ፈካነጅ ኩሳ ቀበን ፍጣጅረን ዱሊ ኩን ሄዱ አምባሲሴፍ ገረዱ ካሰ ዳቢን ሳቲ ኢሳም ፍደጀ እያ ዳጀዳን ጁድ ደቨርመንት
ከደጋጅርተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞቲ ሆስፒታል ሪፈራላ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ቶርበን ከነከሰት ነሞተ ጥቤ ሞራይ ጃቀበን ዲበለማ ጃተም ጃ ዱላን ወላኑ ሰበክሲዘ ስፔሻሊስቲን ጥቤ ጃ ሆስፒታልቻ ዶክተር ሲምቦና ገለታ ከጀለኒቲ በረቶ ተመነም በርኖታ ዲግደመት በረተን ኩመቶ ኮፍ ዲበጃ ጫለኒፊስ ያሊ ጃ ደዳ ከጎደን ተውዱበተን ናኮር መልካቶ አምቦራ ገባሴ
ስፔሻሊስቲን ያለይጃ ሆስፒታል ሪፈራላ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ዶክተር ሲምቦና ገለታ ኢቤ ሞረ ኢጃጀ ደሙከና ዱላን ያሉ ሳኒቲ ከንዱበተን
ያ ፈጫፍታ ፍዶ ማራካቴ ነማድበለ ማልቲያ ተምጃ ኢላሌ ቱረ ነሞተረኮ ኢጃ ከበኔ ነሞኒ ሞሪ ሳኒ ብልቻ ከማ አፈርተን ቶርበ ቱረ ነሞኒ ካንሞ ከሞሪ ብልቻ ነዳ ካንሳኒሞ ከንት ሞረን ከምነት ዱፋይሩ ነም ሞረን ከምረኮ ብራ አኮ ከቢላ ኮማፋ ክራኮማፋ ፍሮፎሪ ኢጃፋ ሲንዴሽኒ ገረገራ ዱፋኒ ቱረኒ ኢሳኒ ኮሪክላሜ ቱሬ ቾባ ወረሞራ ከበኒሽሞ ኦፕሬሽን ኢናሞታ ፍተም ቶርበንካና ኦጂታሚ ቱሬ ናሞታ ፍተም ቶርበኬሳ ናና ፍተም ሸንትሪ ያርገ ባይኤል ትገመደኒ ቱረኒ ጎንኩ ማይጅላማንታ ሞራ ሚዳኔ ነማትቀበዴ ማቱሬ ጋፈ ገላ ነውነከሲ ኦፊሳኒቲ deemaa turanii baay'ee gammachuu guddaa irraa mul'achaa ture. Namoota kan biraa immoo tiraakoomaa kan jedhamullee tiraakoomaan kun infeekshiniin baakteeriyaa kilaamiidiyaa tiraakoomaatis jedhamu miidhamee ture iji isaanii. Innis namoota 8 ta'an wayiitiif hojjetame. Namoonni kaan immoo namoota marayaa yookaan mana firii ajajameefitu jira. Nama 59 turanii baay'een isaanii namoota dubbisuu dadhabaniidha. Isaan kaan ijoollee xixiqqaadha. Ijoolleen xixiqqaan kun mana barumsaatti gara dubbiitiin nutti mul'atu gara fuulduraa yoo ta'e malee. Kaan isaanii immoo fuulduramaayyuu nutti mul'atu kan jedhantu ture. Isaanis marayichaan jijjiirama guddaa agarsiisanii turan.
Dr. Simboonaan yaalii moora ijaa taasisaniin alatti manneen barnootaa magaalaa Naqamteef naannoo isheetti argaman 20 keessattis barattootaaf illee yaalii taasisuu dubbatanii jiru.
Dhiyoota aga 6 keessatti manneen barnootaa sadarkaa jalqabaa fi sadarkaa lammaffaarra 20 keessattidha kan adeemsifame. Namoonni rakkoon ijaa ta'an irratti mul'ate barattoota 1,673. Achi keessaa kan fuulleen ijaa ilaalanii hojjetame yookiin kan kennameef 231. Kaan immoo coobni yookiin dhaabbataan kennamee fi 1,141. Barattoonni 67 immoo moora kan qaban jiru. Kan iji isaanii rukutame jira. Gilaakoomaa kan shakkinnii fi kan dhufanii ilaalaman jiru. Isaan 67 gara hospitaala keessatti argamanii kan mooraa hojjetame jira. Kan gilaakoomaa isaanii cooba ijaatti ilaalame jira. Kaan immoo nu biratti tajaajilicha argachuu hin dandeenye kan tokkotti argitillee ni jira. Namoota rakkoo qaroo dhiyoo fi fagoo sana baay'ina argachaa turre. Isaanis mana baree achumatti maraachumatti safarree kennineefi.
Ispeeshaalistiin yaala ijaa Dr. Simboonaan sababa dhibee ijaa wal qabatee barattoota irratti rakkoowwan dhufuu malu jedhan akkasitti ibsu.
Ijoolleen barbaadama jennu sababa rakkoo ija isaaniif jechi yeroo barumsa adda kutanii argina. Barsiisonnis haala rakkoo sanaa sirriitti yoo hubanne. Kan dadhabaa ta'etti fudhatu malee kan rakkoo ijaa qabu akka rakkoo biraa qaban hin hubatanii yeroo baay'ee rakkoon isaanii rakkoo qaroo dhiyoo fi qaroo fagoo qofa yoo ta'e mana tireen kennameefi yookaan marayaan kun kennameefi sirriitti jijjiiruufii danda'a. Haala hojii isaanii salphisuu danda'a. Ijoollee yoo ta'e barnoota irratti akka isaan ciman isaan taasisa.
Barataa Fayyisaa Tasfaa'ee yaala ijaa isaaf taasifame ilaalchisee waan jedhu qaba.
Yaalii ijaa kan isaan naaf fudhan jambara dura. Gizee sana ijji koo kun nagoo danda'ee dubbisuu hin danda'u. Fageenya irratti argee badaa hin dubbisu yoon ofitti bute malee. Gizee achi gaafanatti ka'u nagiddii makaa fa'ii gizee isaa booda immoo nagoo afai gizee ni dubbisu duraan. Kitaabuma irraa mataa isaa danda'ee dubbisu nabararri isaa gizee sanaa. Bakka nagoo afai harkaan gizee tuttuquu dhaquufaa bakka na oolchisa bukkee bukkeessaa lamaan mataa naannessee na oolchisa. Amma qoricha sana erga. Naannatanii immoo bulluqa fayyini qabbaneessiti dhiqatunaan jiranii ergasii dhiqatteenumatti fayyadama. Amma ergi isaanii mana sarii sana naannatanii booda immoo aduu keessa gaafanii deemfaasii godhatteen deema kilaasii keessa taa'ee gaafanii noottii barreessuuti gizeen dubbisuuti isuma fayyadamaa jira. Jijjiirama guddaanaa qaba.
Dr. Simboonaan namootni ija isaaniidhaaf eeggannoo gochuu qabu jechuun gorsu.
Jalqaba nyaata madaalawaa nyaachuun ijoollerraa. Hirna baay'ataan eeteen of hambisu ijoolleen xixiqqoon akka harma haadhaa sirriitti hodhan gochuu achi booda ji'a ja'a booda immoo akka daba nyaata dabalataa sirriitti argatan gochuu atiliis yoo xiqqaate gosa dhukkuba ijaa tokko akka hir'atu gochuu hin danda'u. Waaga danda'ametti aduu lagachuun yooma ulfaatee jiru yeroo dheeraadhaaf aduu keessaa turuun rakkoo moora ijaa waan fiduuf sana hir'isuuf yaalu yoo sababa hojiin immoo amala hojichaa ta'ee fi adeemsa kan ta'u ta'ee. Kan biraan gaafa iji namaa dhukkubsate irratti ilaaluu osoo hin ta'e gaafa iji xiqqooma ishee dhukkubduu deemanii jiru ogeessa fayyaa mariisisuu irra jiraatana.
Qorannoon dhiyeenyatti dhaabbata fayyaa addunyaatiin taasifame akka mul'isutti namootni 37,000,000 ol ta'an sababa dhibee ijaa garaagaraatiin arguu hin danda'ani. Namootni 100,000,000 to 220,000 caalan ammoo dhibee ijaa garaagaraaf saaxilamanii jiru. Kanneen keessaa 90% ol kan ta'an Itoophiyaa dabalatee biyyoota guddataa jiran keessatti kan isaan argaman. Garri caalaa namootaa ammoo kan dhibaman dhibee moora ijaa fi tiraakoomaa jedhamee waamamuun yommuu ta'u, dhibeewwan kun ogeessota fayyaan yaalamuu akka danda'an ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ni agarsiisa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 ዊጣታ አገጅማታት ቆጵያ ፋኖሮሞት እንደበርሱ አስረ